my painkiller when you love wendo dila. Kama goli moja bila, baby wanituliza sila. Nifanye king baby nikupende everyday, nifanye bati paka Monday. Chunga penzi langu baby lisije delay, forever and ever sisi tuendele. Baby please love me, baby don't leave me, baby stay with me, baby forever when I'm me. Wewe po, wewe po, wewe po, apo, apo. Wewe po, wewe po, wewe po, apo, apo.
Yeah, it's Young G boy. I'm the king of trap. Festi weni cutie, umbo namba 6. Mguwa bia unapendeza utafai buti. Mdomo lipsi denda, kauna kula ndumu. Ilo gwede gwede kichiti utafanya ninyo sumu. Chapili weni pisi soki pisi chagogo. Na mbeno penda kula nini ndizi tango muhogo. Usijari wakisema taficha wigi kisogo. Napenda you a natural color so stumie mkologo. Black face, umbo bless, jicho nyanya koko lesu. Livo prea mzuru unafanya mbaka nsichoke mechi. Hata kama unangoma usijari nitapiga. Som dundiko, som chuliku, hata kama ya msiba.